Colite, 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 colite. Sekuzekupheli mnyaka, mina ngingabuye ekhaya. Umntana kube yophanda mama, ngiyozama impilo engcono mama. Golide, 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 ngikuphatheli golide mama. Golide, 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 ngikuphatheli golide mama.
Ngiyadlozi lami nakungena noplastiki emnyama. Awushumlilizelo ingosani buyile. Sulizinyembezi mama ngithi kukhulu okuzayo. Yonke imithandazo
umdala uphendulile.
Ujayibu makelwane
umoyizeli sister lami.
We mama bengalali
ngifisa ukuba nawe.
Bengithandazela ukuthi umdala agcinele lolu suku mama. Injabulo ibhale ebusweni.
Sekuze kuphele iminyaka, mina ngingabuye ekhaya. Umntana kube yophanda mama, ngiyozama impilo engcono mama. Golide, 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 ngikuphatheli golide mama. Golide, 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 ngikuphatheli golide mama.
Welcome the last standing duo in SA.